Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky minka boli faba kofe macha kabini rishilaka Afrikan korochelila. Ye tamake Mykolaiv ani Odessa Sibri asien folo jamana urodugu anfan la koroji fimandala. Jairalila gansile Ukraine fanga bonda fe bi ajira amarabolo furoba bon nyamada munu norofina anifana ka nyonye ke ni maraw nyamogwe Mykolaiv sigidala. Ni mbajalan sigida ani dila fin mayro ni adugule bi milyon kelenitlala yani fitnetche be Ukraine ka marakono halisa nga aka surun Kherson marala minfamba be Rusila ka marakono akonimbe Moscow ka kon la katugu asigilembe Odessa srakan Ukraine ka bajalan bela belebele kilometri kemen ni bisaba urudugu anfa anatle bi anfa la ni tama boloda Rusila ka muguchi dugusejela ni mafla fagara anika mugan wore jogi asigidala ajabola amara nyemgo Vitali Kim be ba bon nye faralion jira Zelensky la. Rusila ka dankarife Marsikalo noye ma bisabani wolonfla faga. Monsieur Zelensky tara bo Ukraine finitugu jorola a marakono ani akerefe Odessa marala kuna funi diso ka fola.